Mungu akupe unachotaka na kupe unachostahili. Moyo wangu una haraka ulisubiri kwa unyenyekevu. Now I deserve. Nilipiga ruti nyingi sana masafa marefu na ndo akafika kwetu, and now tupo safe. Mzuri wa tabia, sura pamoja na shape. Harusi ndo kifuatacho tu, alike maelfu. Nikikushika kunako kila nikipata gepu, kuna nikuheti wanafiki no cap. Mbele macho yao wanaona tunapiga step. Pop my champagne, tupia picha Facebook. Yeah, Insta wabaki wana guess too.
Oh yeah. Mina we, till I die. Hakuna mkati mkumu, baby, mbele ya chai. Shika kokota, don't feel a shy.
Yeah.
You are my one and only.
Unanimaliza,
unavyo kandamiza.
Baby, kuna unachokibakiza.
Baby.
Yeah. Unanimaliza, tamu umepitiliza. Baby, kuna unachokibakiza. Ha, nilikutaka, nikakusaka. Ukanchezesha kombolela, nikakupata. Nikakupakata, nukawa unakata. Nukupeana roho ile kitu inataka. Yani mtoto unawaka kwenye mtego nimenasa. Kama muda ni sasa, chani toke kihafsa. Mwenzetu Mombasa, tuenjoy masafa. Tukirudi new chapter, kando ya ziwa Nyasa. Mungu akupe unachotaka na kupe unachostahili. Moyo wangu wasubira ulisubiri kwa unyenyekevu. Now I deserve. Nilipiga ruti nyingi sana masafa marefu, ndo akafika kwetu, and now tupo safe. Mzuri wa tabia, sura pamoja na shape. Tuna pop my champagne, tupia picha Facebook. Yeah. Unanimaliza,
unavyo kandamiza.
Baby, kuna unachokibakiza.
Baby, baby, yeah.
Unanimaliza,
unanimaliza.
Tamu umepitiliza. Baby, kuna unachokibakiza.